Hey, hey.
Kiwazo.
Fedha wenu we. You drive me crazy na huba lako. Oh. Mahabuba, unanifanya mambo. Hey, hey. Mpenzi wewe, ndio furaha yangu. Hey. Hakuna luja, kifuli kwa mlango. Kuyanza, nipende nikupende. Baby, ove wangu, halitufike kilele. Hey, wesa so sabuni ya roho. Bali ni wewe, hey. Mishipa kuvimba na nyongo. Atia wenyewe, hey.
You the one for me, babe.
Hakuna mwingine.
You the one for me.
Chumbani moto moto anavyopinda kugeuka na si ndoto ndoto anavyocheza loko loko hakuna kubishana hapa si watoto pale chumbani moto moto anavyopinda kugeuka na si ndoto ndoto anavyocheza loko loko hakuna kubishana hapa si watoto hey, mrembo na pia roho safi hey, hapendi maneno anapenda lugha safi hey, si hanjema na pia ni msafi yeah, 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 hey, msafi. Nakupenda, nakuyanza sana.